Dẽenem kore n trãmba, tãabo. Sã n ya ne maam, m ba biisi, mam ka tõog n gom ne yãmb wa neb sẽn tagsd sɩɩga yel ye, la yaa wa ne neb sẽn vi-yĩng sakr pʋgẽ. Wal-kombõonõ kirist pʋgẽ, mam ka kõ yãmb rɩ-tak ye, yaa bĩisem. Bala, yãmb pʋgã daka tõe rɩ-tak ye, la baa ne moasã me, yãmb pusa ket n ka tõe a ye. Bala, yãmb ket n tũuda yĩngã ratem. Sũ-kiirã, ne ka wʋm taaba sẽn be yãmb sʋkã. Dẽ yĩnga, yãmb ka neb sẽn sakr yĩngã ratem. La y kẽnd wa ninsaal sẽn maanda sɩda. Ned a yen sã n yeel tẽ-yẽ yaa pol karen-biiga, tɩ ned a tõe yeel tẽ-yẽ yaa Apolos karen-biiga, ka ninsaalem la rẽnda sɩda. A Apolos yaa bõe, ka pol yaa bõe. Bãmb yaa tʋm-tʋmd bal wẽnnaam sẽn tall n kɩt yãmb tẽ a Zeezi n zems ne zu-soabã sẽn tees yãmbã soaba. Maam n sele t'a Apolos zãgs koom, la yaa wẽnnaam n kɩt tɩ kooda bɩtẽ. Woto, ka ned ning sẽn sela wã la bũmb ye, ka ned ning sẽn zãgsa koomã me n yaa bũmb ye. Yaa wẽnnaam, soab ning sẽn kɩtda tɩ kooda bɩtẽ wã n yaa bũmbu.
Ned ning sẽn sela wã, la ned ning sẽn zãgsa koomã yaa yembr bala, la ned fãa na n deega kɩoor wa sẽn zemsa tʋʋmde. Bala, tõnd yaa tʋmd n taas ne wẽnnaam, yaa yãmb la wẽnnaam pʋʋgo, wẽnnaam roogo.
Wẽnnaam nimbãan zoe rãmb sẽn maana yĩnga, mam yẽbga roogã wa tãmb med sẽn tar yam, la ned a to waa me yẽbgrã zugu. La bɩ ned fãa gũus na a sẽn med to-to yẽbgrã zugã. Bala, nedbã a yen ka tõe n yẽbg yẽbgrã to tɩ ka sẽn bɛɛ wã ye. Sẽn dat n togs t'a Zeezi Kirist bala, la ned sã n me yẽb kãng zug, ne sãnem, wall wa n zuri, wall kug-buud sẽn be yõodo, wall raoogo, wall yamdo, wall moodo. Ned fãa tʋʋm na n pukame. Bala, daarã na n kɩtame tɩ b bãnga tɩ bõe. Bugumã la ned fãa tʋʋm na n puki, la bugumã na n maka ned fãa tʋʋm ne n gesa sẽn yaa ne bũmb ninga. Bugumã sã n ka rɩ tʋʋm ned sẽn maan yẽb kãng zugã, sẽn tʋmã wã na paam keoore. La bugumã sã n dɩ tʋʋm ning ned sẽn maane na n yɩ bõnd ne a soaba. Soab-kãng na n paama fãagre, la a na n yɩ wa ned sẽn piog bugum põse. Yãmb zɩ tɩ yãmb yaa wẽnnaam roogo, la tɩ wẽnnaam sɩɩga bee yãmb pʋgẽ la. Ned sã n sãam wẽnnaam doogã, wẽnnaam na n sãama a soaba. Bala, wẽnnaam dooga welga toore, la yaa yãmb la ro-kãnga.
Bɩ ned da belga meng ye, ned yãmb sʋka sã n tagsd t'a tara dũni-yaam, bɩ a lebg yalma t'a tõe n lebg yãmb soaba.
Bala, dũni-yaamb yaa yalemd wẽnnaam taoore. Dẽ n kɩt b gʋls n yeel tɩ wẽnnaam yõkda yãmb dãmbã b sɩlem wã. B leb n gʋlsame n yeel tɩ zu-soabã mi yãmb dãmbã sẽn tagsd n lebd zĩig ninga n mi tɩ b taoosgã yaa zaalem bala. Dẽ, bɩ ned baa yen da teeg ned n na n bao-waoogr ye. Bala, bũmba fãa yaa yãmb dẽnda. A pol wo, a Apolos wo, a Sefas wo, dũni-wã wo, vɩɩmã wo, kũumã wo, bũmb nii sẽn be moasã wã wo, bũmb nii sẽn wa taoorã wo, fãa yaa yãmb dẽnda. Tɩ yãmb yaa kiris rẽnda, tɩ kiris yaa wẽnnaam dẽnda.